어당가요. What goes around comes around. Me and Jeff could never be friends. Jeff cannot be my friend. Bless that red button say, let me know. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Jeff Oswa dokufuka chiri mululu. Atemo mbubia ise okatika fulu. Tachagula bintu abiese okanga mulalu. Namusanza tudavu vika kuba ulu. Miraga muwabena ya bisa ubusilu. What goes around comes around. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Bana Akagajikavana. Bagule nyo banafuna kala. Akagajikavana. Makola nyonga mukolera balala. Akagajikavana. IGG uno akwetaga. Hey, hey. Akagajikavana. Side headquarters makwetaga. Akagajikavana. ICC uno ekwetaga. Oh. Akagajikavana. Dawidi soni oyiribe gato. Hey, hey. Alani dance. Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Alani dance, Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Alani dance, Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Alani dance, Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Mada. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Alani dance, Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Alani dance, Jeff dance, Kasege dance, Bitoji dance, Mada. Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Bana badimu basilike banafuna kala. Jeff Alide Alida Kagajikavana. Nyame dano basilike banafuna kala. Anafuna kalala. Akagatika radio. Asilikeo anafuna kalala. Hey, hey. Akagatika shiru. Asilikeo anafuna kalala. Oh. Akagatika mwana. Watch out for kagatipati tu. Odanga yo. Bambi.